West Side Music Block.
The wish. You do the quest on the Big Ten.
Password.
Master.
Munde kufanya jiwondo la kafuka kashita kanzi namba.
Happy lights to do it.
Uyo mwacho kutumba 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 nichi nomba.
Happy lights to do.
Juzi noti kapureta de kitanga ni kanadi sheta pushi nomba.
Happy lights to.
Nebunda bamba kunga banji pusha bombo kutuwa finishi nobutari.
Happy lights to.
Na koko tanga baswaja baku kongo kukali pachiri bukali.
Happy lights to.
You.
Na papa.
You should.
Happy lights to.
Have the rights to do.